soon now. Cindy Town, Cindy Town. Kupita teta ine kunyumba. Ndalo wa flag, ndapeza matuna. Muna limagaye nsambiri yo kwefula. Ndili benazo chito, baby wodeke branji. Ndifuna baby, yondipata chigo.